Mambo za noti mkwanja mshiko mafedha. Piga kina mbanga danta force kuweza. Bigili mbili kibabe na siku teleza. Na kueleza jinsi ambavo tunazicheza. Kila dilapa town nguvu supu ya pweza. Na wa baba 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 na wabamiza. Kimi ujiza kisha swali na wauliza. If it's not about the money, niju ya nini? Piga chini, stories za mjini. It's not funny to me. Mini many 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 money mo. Bishe zangu kila siku niko studio. Zote ni jaro hasoli ya salio. Nipate 00 nyingi nishindwe kucount. Yani manamba ziko kwenye bank account. My endorsement hata si kitu wa kudoubt. Mtu so clean unikuti kwa court. Na daki kapu minapiga 3 shots. Nanuka fresh harufu kama ya not. If you know what I'm talking about. Mambo za business, mambo za biashara. 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 Mambo za business, mambo za biashara.
It's a business thing, me no run this thing. Kill up on the na the street, me no run bad thing. It's a bad girl thing, na the cash cash thing.
Cash 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 cash.
Push to start it, pon the wallet. Only cash, I'm to cut it. Dili me tiki, cut kwa cut it. Big amount, tit for tat. Big dili more money, let's talk. Mishe mishe mingi cash, let's talk. Wape kitu wale kitu, let's talk. Let's talk, let's talk. Dili ni mbese, watu mikiki. Wano ni nduki, watu ni kiki. Kiki mindi jiki, tunaku jigi jigi. Kwichi kwichi piki piki bossy bossy yeah.
Mambo za business, mambo za biashara. 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 Mambo za business, mambo za biashara.
Make money, hey. Make it every day. Make sure I make yala mbanga no delay.
Haijalishi hata kama uko ghetto. Pesa kitu muhimu kita mambo ni moto.
Yani nata na mento matumbo yoto.
Kipe changu huna changu utacheza na beto.
Hey slow down tutacheza na lawyer. Mambo ya nyuma basi ni kufele kiboya.
Na watasingizia kwamba nguvu ya kaya. Mara tabia mbaya.
Anguko la biashara litufunza ya kaya.
Big money more money less talk.
Cash.
Mishe mishe mingi cash less talk.
Fresh.
Wipe kitu wale kitu less talk.
Yes.
Less talk.
Cash.
Less talk.
Yes.